Ryan Records.
Ra! Chucky Supplier! Supplier! Scary!
Chucky Supplier!
Wazongwe, nakumbuka Barcelona, nipona wanangu Shaudere kafunga dundo ana mtomwa na Watu wanaloka mziki, wanakunywa kiki Misa vijiti, nipona mashabiki Wakanipa maiki, nikapiga show Mida ipufika nikasip, kamwacha bwino zaga Na ndelea kupresha, nipona wanae Wataftari South Africa
Sierewi nini, vijotokea Mana asubuhi simu inaita Mana music wa jana niliondokea Niliwaachia wauni wanavesha Kwa furani Ndio ifo umusha tokea Na disiki ya vibaya moyo naumia Hala ibibu inosaga amepotea Kati jana niliwaachia wanavesha Na wanangu Njabu zangu
Tunajua masera, tukiwa wibwa Tukisha kula mtungi, wanangwa tole wizwa Tunaishi na wana, wekino anatama Hakisa sokisa, wanangwa nareta noma Hamushi wa siku, wanangwa tunaponzana Hotama agani, unaiba nokia Obama Zakona mkimbia, hanebaki Hananandia, hamebaki Mwazako uli mkimbia, hamebaki Halikutitia, hamebaki Tuwede tena, namigia sabu, namigia sabu, namigia sabu, namigia sabu, namigia sabu, namigia sabu, namigia sabu Tuwede tena, namigia sabu, namigia sabu, namigia sabu, namigia sabu, namigia sabu, namigia sabu Waso tupenda tunajua wauni wana tupunguza Nyoze tucheka bonde toko piruza So tupenda tunajua wauni wana tupunguza Nyoze tucheka bonde toko piruza So tupenda tunajua wauni wana tupunguza Nyoze tucheka bonde toko piruza Si watu haba tuenda kama lungtana Tupende kutawaliwa kama tamjeruman Si watu haba tuenda kama lungtana Tupende kutawaliwa kimpisa mjeruman 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 Hey! Si walikuja kwa ubaya
yeah, agiza butuli, agiza.
Nasi tunataka ubaya
yeah,
Si walikuja kwa ubaya Nasi tunataka ubaya
yeah, kuja, kuja.
Si walikuja kwa ubaya Nasi tunataka ubaya Si walikuja kwa ubaya Sambona naona haya
R.I.P. Kevin Blunt, R.I.P. Baba Kitoi R.I.P. Mkonko
Siamini macho yangu, naona kama naota Yeko wapi damu yangu, naona kama naota Siamini macho yangu, naona kama naota Yeko wapi chafu yangu, naona kama naota
Tuna majonzi tumelewa, tupo wibwa Tota, wibwa, chafuju, wibwa Tuna majonzi tumelewa, tupo wibwa Hadui, wibwa, hadebola, wibwa Chuse,
kina nani sidia mazeto kita Tukipiga shindwa na nuna Kwa reti metuna Sukusungwa kina nani Sidia masetwa kita Tukipata na nundu Ndo ilo ya fuzi Sukusungwa kina nani Sidia masetwa kita
Tukipiga shindwa na nuna
Ajirani Leo ni juna ni mbulika tochi Mataru Mitokia wapi
Marashaz
Yesa tisa na dakika 45 Kasoda ka 15 Fike saa 10
Mwakinyo
Yee ni metoka kufosi Wazi wangwe Chakungata R.I.P. Kirembe R.I.P. Mjuba Jenero R.I.P. Baliega R.I.P. Kambare R.I.P. Jeba Mazuna mtukufu Yee tuende hapo R.I.P. Wataftaji Yee tuende Kambale
Oh, manangu wajii na ifte chozi
Yee Baba Shamsa
Manangu jide buchi wazi wangwe Raya kuli unanguwe sinera
We mkari
Dogo pembe mtumbaya
Chanku Sapoya Sapoya